wamona
na diabwa dali so na shaki sugar
sugar sound
wamona Kabeji inekunisha so manje That's why it's a charo tima chitambira chepatiawa chete chete sausha nyama bonanza inatiapo nganga na maibusa ka inekunishte so atetwa kadre korasi
waona waona mamene wajita
mamene wajita
chani baba kumutima neo chani nyonga
wapaisa tiket
Kembo
wa baisa tiketi
na amunisha